Yo, the design the guest is a music planet life. Yo, I'm a best in Kuans in this other lady, a student. When quarter mic in the Gomez and ever legend, in the Wakaving a FIFA Pacific for make over the agent. Rapunk where I won't come mobile agent. We have a battle your mic in Bakakanya Wendy, but rapper in Savakwati Dakati.
Say I want back when the planet. Zabakuwa muziki kwenye polani.
Wafufuka zabalo makikada kukulama. Na basi sera mosai kusikini balikonga lama. Banetaga bagalo kuchigamba kuwanga kayaga. Banetega mba kuwamba jake vitega. Fukutu kabikanga bafekula pamba tugumbula. Kulisti ya waimbi mbasangula. Nchiti wachala pata chikusani dego tasa kwe wandikila. Kumapu mbasangula bemba gamba vyadala. Gata gata nyukuta bafekula pamba somera. Fukutu kabakotonga muluga fu lomba wakamu mwe kukate nye kutakakasa na valika.
Zaya wamba kwenye planeti. Zaba kubwa muziki kwenye planeti.
Nuga fulomu kuba wenti. Waheta mafude zombie over roboti. Zaya wamba kwenye planeti. Vaneta ganka light. Luwapu kamba fukiri denga uta kupulanti. Devisa ni zaba mulisa kwenye planeti. Wafake bali nyitu wa kechitambo. Ndi isa tenga ndi ambo. Wenkwata laini mba kuwanga Johnny Lembo. Big up Alpha kwa singa Kedi. The source of light.
Zaya wamba kwenye planeti. Zaba kubwa muziki kwenye planeti. Zaya wamba kwenye planeti. Zaba kubwa muziki kwenye planeti. Zaya wamba kwenye planeti. Zaba kubwa muziki kwenye planeti. Hakisi soja